moni wantengo patali moni wokoma wa tisanthule Bible yomwe ndi program yokuza mawu Mulungu kuwasanthula ndithu nthawi ndi nthawi mowamvetsetsa pangono buku lonse lopatulika chipangano chakale komanso chatsopano mulendo wathu wokoma uwu timatengako buku la kuchipangano chakale kubwera tsopano kubwerera koma ulendo uno tidakali mu 2 at Thessalonica ndipo lero mbale Osman Chilo Ramanda atsogolera ku Thessalonica chapter 1 kuyambira verse 10.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenelero Ambuye atitsogolere ndi mawu apa chivumbulutso 22 verse 17 amene akuti ndipo mzimu ndi mkwatibwi anena idzani ndipo wakuvaludzu adze iye wofuna atenge madzi amoyo kwa ulere. Tuno mu programu yapita icha. Tinali kukambirana kuchokera pa 2 Thessalonica 1. Kuyamba verse 4 mpana 12. Pamene timaona nkhani ya mazuzo kumwamba ndi gahena. Ndipo lero pa 2 Thessalonica 1. Tiyamba kusanthula verse 10 ndi kulekezera chapter 2 verse 9. Momwe tikambirana nkhani ya tsiku la Ambuye. Tiyatambo werenga verse 10 ya 2 Thessalonica 1. Pamene adzadza kudzalemekezedwa mawayera mtima wake ndi kukhala woyamikilidwa ndi onse okhulupirira. Pakuti mudakhulupirira umboni wathu tidauchita kwa inu mtsiku licha. Paulo pano akunena kuti pobwera Ambuye Yesu Kristu pa dziko lapansi pa tsiku la chiweruzo okhulupirira kapena kuti woyera mtima wonse adzamulemekeza Kristu. Kunena kuti tsiku limenelo Yesu amene ananyozedwa ndi anthu osakhulupirira adzamulemekeza. Tsiku limenelo Yesu adzalemekezedwa ndi anthu oyera mtima chifukwa adzaona ulemerero wake ndi kuona ukulu ndi mphamvu yake. Tsiku limenelo woyera mtima adzaona chigonjetso cha Ambuye Yesu ndipo Yesu Kristu adzalemekezedwa mawose oyera mtima. Tsiku lobwera Ambuye chisomo chake ndi mphamvu yake idzaonekera kudzera mwa anthu amene adawapulumutsa. Mphamvu yake idzawaonekera pomwe osakhulupirira wonse adzalangidwa. Verse 11. Chomwe chonso tikupemphereraninso nthawi zonse kuti Mulungu wathu akakuyeseni inu woyenera kumayitanidwa awa ndi kukwaniritsa chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro ndi mphamvu. Verse 12. Kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu lilemekezedwe mwa inu ndi inu mwa iye monga mwa chisomo cha Mulungu wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Pano Paulo akuwawuza Atesalonika kuti amawapempherera nthawi zonse ngakhale sanali pakati pawo komabe amawakumbukira. Ichi ndi chinthu chopambana kwambiri chimene inu mungachitire anthu ena. Kupempherera ena kumasonyeza kuti umawafuna zabwino anzako. Taonani uwu ndiwo unali moyo wa Paulo kupempherera Atesalonika. Kodi inu okondedwa muli nawo mtima umenewo? Tavani Paulo akunena kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu lilemekezedwe mwa inu. Tidayitanidwa ndi Mulungu kuti tiyende moyo wachiyero. Tidayitanidwa kuti tichoke ku mdima ndi kuyenda ndi Ambuye mu ufumu ndi umlemelero wake. Tikuyenera kuyenda molemekeza dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Tiyenera kupemphera kuti tikayende molemekeza Ambuye Yesu chifukwa mwa ife toka tilibe chimene chingatiyenereze kuyenda molemekeza dzina la Ambuye. Tisowa kuti Ambuye mwini wake amene adatiitana atipatse mphamvu yoti tikayende molemekeza dzina lakelo ndi kukwaniritsa chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro ndi mphamvu. Awa ndiwo mawu ena Paulo anagwiranso kotero kuti akunena kuti chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro zimachokera ku chisomo cha Mulungu. Kutanthauza kuti Paulo amapemphera kuti ntchito yachisomo cha Mulungu ikapitilire kuonekera mu ntchito zawo zonse. Ntchito yachikhulupiriro imagwirika kapena kuti imagwirika mu mphamvu yachisomo cha Mulungu. Ntchito imene ingalemekeze ndi kuonetsa mphamvu ya chisomo cha Mulungu imachokera kwa Mulungu amene amaigwira kufikira kuimaliza mwa onse amene amakhulupirira Mulungu. Tiyeni tsopano tilowe mu chapter 2 verse 1. Ndipo ndikupemphana abale chifukwa cha kudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Kristu ndi kusonkhana pamodzi kwathu kwa Iye. Paulo akunena kuti pobwera Ambuye wathu Yesu Kristu okhulupirira adzasonkhana pamodzi ndi Iye, kutanthauza kuti kudzakhala mkwatulo wa mpingo. Apa Paulo akulemba mowakumbutsa zimene adalemba mkalata yoyamba ija kukhudzitsa kubwera kwa Yesu pa tsiku la mkwatulo. Ndiye pa 1 Thessalonica chapter 4 verse 17 Paulo adalemba kuti ife wokhala ndi moyo wotsalafe tidzakwatulidwa naye pamodzi mitambo kukakomana ndi Ambuye mu mlengalenga. Ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi yonse. Pachifukwa ichi wokhulupirira ayenera kukhala mosagwedezeka ngati kuti zinthu zikuchitika lero. Verse 2. Kuti musamagwedezeka mtima msanga ndi kutaya maganizo anu kapena kuopshedwa mwa mzimu kapena mwa mawu kapena mwa kalata, monga wolembedwa ndi ife, monga ngati tsiku la Ambuye lafika. Paulo akudandaulira mpingo wa Thessalonica kuti asegwedezeke ndi kalata imene sinalembedwe ndi mtumwiyo. Kalata imene idali pakati pawo yomwe mudalembedwa zinthu zabodza zonamiza anthu kuti tsiku la Ambuye lidafika kale. Apa Paulo akuawongolela Thessalonica mowa wadandaulira kuti asagwedezeke. Ambuye adzabwera kudzawalusa dziko la pansi mosakayika kwanse. Ambuye Yesu adzabwera mu ulemelero wake pa tsiku lomaliza. Anthu ena amakayikira za zimene zidzachitike, koma chinthu chimodzi chodziwika mosakayika kwanse ndi chakuti Ambuye adzabwera. Tele ntumwe Paulo akuchenjeza a Thessalonica kuti sayenera kukhala ogwedezeka za nthawi ya kubwera kwa Ambuye. Asanga, kukhala ogwedezeka kumafoketsa chikhulupiriro. Anthu amene chikhulupiriro chawo chili chofoka amanyengedwa ndi aneneri abodza mosavuta. Tele Paulo akunena kuti musakhale ogwedezeka mchikhulupiriro kuti wina aliyense asakunyenge. Tele tiyenera kukhazikika pa chimene mawu a Mulungu akunena kuti wina angatinyenge. Tsopano Paulo akunena kuti kapena kuopshezedwa mwa mzimu kapena mwa mawu kapena mwa kalata. Ndiye malinga ndi mawu awa zikuoneka kuti analipo wina amene amanamiza Thessalonica za tsiku la Ambuye. Iye amawanamiza kuti tsiku limene lidafika kale. Alipo anthu ena masiku ano amene amadzionetsera ngati kuti Mulungu amalankhula nawo mwapadera kuposera zimene Mulungu adalankhula mmawu wake. Anthu oterewa sawerenga mawu a Mulungu ayi. Iwo amangokamba za maloto awo ndi kumanena kuti ali ndi masomphenya apadera. Tele ndikosavuta kufalitsa maganizo ndi maloto athu ngati sitikuwerenga mawu a Mulungu. Tsono kwa Thessalonica kudafalitsidwa uthenga wosiyana ndi mawu a Mulungu amene Paulo adawaphunzitsa. Izi zidayamba kusokoneza okhulupirira. Ndiye zikuoneka kuti bodza limeneli lidachita kulembedwa ngati kalata. Kalata imeneyi idayamba kuwerengedwa pakati pa Thessalonica, ndipo zolembedwa zake zimafalitsidwa pakati pawo ndi kuyamba kusokoneza maganizo yawo okhulupirira. Kalatayo idalembedwa mwachinyengo chifukwa imakhala ngati kuti idalembedwa ndi Paulo, Timoteyo ndi Silivano. Kalatayo monga tanena kale imanena kuti tsiku la Ambuye lidafika kale chifukwa cha mazuzo amene Atesalonikawo amadutsamo, omwe anali ambiri mwawokhulupirira amene adayamba kukhulupirira kuti kalatayo inali yoona. Iwo amaona ngati kuti alowa mu nyengo ya chizuzo chachikulu. Tsono tsiku la Ambuye lidzayamba ndi chizuzo chachikulu. Tamvani Yoweli mchapter 2 ndi amene adafotokoza tsiku la Ambuye. Ndipo Petrulo akukumbutsa anthu za ulosi wa Yoweli za tsiku lipa tsiku la Pentecost. Anthu panthawiyo amadziwa za tsiku la Ambuye ndipo ena adayamba kuganiza tsiku la Pentecost kuti linali tsiku la Ambuye. Koma taonani kuti pa Machitidwe 2 verse 20 Petro adafotokozera za ulosi wa Yoweli. Dzuwa lidzasanduka mdima ndi mwezi udzasanduka mwazi lisanazi tsiku la Ambuye lomwe ndi lalikulu ndi loonekera. Tsono ngakhale anthu amasokoneza tsiku la Ambuye ndi tsiku la Pentecost. Mukhoza kuona zimene zidachitika pa tsiku la Pentecost kuti si zimene amanena Yoweli. Pa tsiku lopachikidwa kwa Ambuye pa mtanda paja kudagwa mdima ndipo kunachitika chivomerezi. Koma zimene zonso si zimene zidachitika pa tsiku la Pentecost. Taonani pa tsiku la Pentecost kudalibe mphepo koma mwadzidzidzi kudamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba kudzaza nyumba yonse imene adali kukhalamo. Kudaonekera malilime ogawanika wonga amoto ndipo udakhala pa iwo wonse wayekha wayekha. Ndipo iwo adadzazidwa onse ndi mzimu woyera nayamba kuyankhula ndi malilime wena monga mzimu adawalankhulitsa. Anthu adakhamukira kukachisi kukaona chimene chimachitika. Petro pofotokozera adanena kuti zidachitika nthawi imeneyo ndi zofanana ndi zimene mneneri Yoweli adalosera. Tera Petro adalongosola kuti anthuwo sanali ataledzerayi koma anali atadzazidwa ndi mzimu woyera. Yoweli adanena kuti tsiku lina likubwera limene Mulungu adzathira mzimu wake pa anthu onse. Koma taonani okondedwa kuti pa tsiku la Pentecost mzimu wa Mulungu sanathiridwe pa anthu onse mwakuti amene sanathiridwe mzimu amaganiza kuti enawo aledzera kusonyeza kuti tsiku la Ambuye likubwera ndithu kutsogoloko. Tsono Petro adakamba poso za tsiku la Ambuye kuti lidzafika usiku ngati mbala. Takumbukirani pa 1 Thessalonica 5. Tidaona kuti Ambuye sadzabwera kudzatenga mpingo wake usiku ngati mbala. Mpingo pakali pano uli maso kuyembekezera kubwera kwa Ambuye. Koma kwa anthu osakhulupirira kubwera kwa Ambuye kudzafika usiku ngati mbala iwo akadali mtulo mmachimo. Tele Petro akupitiza kufotokoza motele pa 2 Petro 3 verse 10 pamene akuti koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala usiku mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwa kukulu ndipo dziko la pansi ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Apa mukhoza kuona okondedwa kuti iziso sizidachitike pa tsiku lija la Pentecost. Tsiku la Ambuye likubwera ndithu ndipo ndilo tsiku la chiweruzo kwa anthu osakhulupirira osati kwa mpingo ayi. A Kristu tili kuyang'anira kubwera kwa Yesu mwachiyembekezo chodala. Koma kwa osakhulupirira tsiku la Ambuye lidakhala loopsa kapena kuti lidzakhala loopsa monga akunenera pa chivumbulutso 6 verse 17 pamene akuti chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wake wafika ndipo akhoza kuima ndani. Verse 3 munthu asakunyengeni kwina kulikonse kuti tsikulo silifika koma chiyambi chifike chipatukocho na avumbulutsike munthu osayeluzika mwana wa chionongeko. Pano ndifuna tiyambe kugwira mawu a Paulo amene akuti munthu asakunyengeni kwina kulikonse kuti tsikulo silifika. Apa kunena za tsiku la Ambuye osati za tsiku la mkwatulo ayi. Tsiku la Ambuye silidzafika pokapoka zinthu ziwiri izi zitachitika. Tele chinthu choyamba kudzachitika ndicho chipatuko kutanthauza kuti chikhulupiriro chidzazima. Chachiwiri kudzavumbuluka munthu wa uchimo amene ndiye mwana wa chionongeko. Zinthu ziwiri izi zidzayenera kuchitika tsiku la Ambuye lisanafike. ndiyeno nchifa chaka kunena kuti koma chambi chifike chipatuko acho chipatuko chikutanthauza kuti anthu ambiri adzataya chikhulupiriro koma sikudzakhala kungora ya chikhulupiriro chabe komanso kuchoka pa njira ya chikhulupiriro chipatuko chidzaoneka mmagulu awiri okondedwa gawo loyamba mpingo wokhulupirirawo udzachoka pa chikhulupiriro kutanthauza kuti chikhulupiriro cha abale chidzazilala anthu adzataya chikhulupiriro chawo chomwe anali nacho gawo lachiwiri pa dziko padzakhala popanda chikhulupiriro mpang'ono pomwe anthu adzalekeratu kupemphera gawo ili lidzafika mpingo wa okhulupirira utakwatulidwa pa dziko lapansi ndiye choyamba chimene chidzachitike ndi chakuti mpingo wa anthu amene ndi wokhulupirira udzakhala utapatuluka pa choonadi chifukwa chakuchoka kwa mpingo pa choonadi kudzakhala chipatuko mu mpingomo tsiku la Ambuye ndi nyengo yachizunzo chachikulu zonsezi zidzayamba pamodzi pamene mpingo udzapatuka pa chikhulupiriro mpingo umene udzakhale pansi pano mkwatulo utachitika udzachokeratu pa choonadi uku kudzakhala kupatuka pa chikhulupiriro ichi ndicho chithunzi cha mkazi wachigololo chimene timawerenga pa chivumbulutso 17 tele mpingo wa ku Laodikaya ndiwo mpingo wachisanu ndi chiwiri umene udalandira kalata mʼbuku la chivumbulutso ndipo unali womvetsa chisoni sunali wotentha kapena wozizira monga momwe mpingo ulili masiku ano wokhulupirira akadzatengedwa chikhulupiriro chidzathalatu mu mpingo kotero kuti kudzakhala chipatuko chachiwiri chimene chidzachitika ndi chakuti munthu wa uchimoyo amene ndi mwana wa chionongeko adzavumbuluka ndiye akadzavumbuluka munthu wa uchimoyo chizunzo chachikulu chidzakhala kuti chayambika munthu wa uchimoyu ndiye mwa uja Yohane akumutchula kuti wokana Kristu ndiye dzina lakuti wokana Kristu limapezeka mʼbuku la 1 ndi 2 Yohane basi koma wokana Kristu ali ndi mayina pafupifupi 30 mʼbuku lopatulika tala mchipangano chakale ndi amene akutchulidwa kuti munthu wa Satana munthu wa Satanayu adzalamulira ndi kusogeza dziko lapansi munthu wa Satana akhoza kuti adafika kale pakati pathu koma mphamvu zake zidzaoneka kwambiri pamene adzavumbulutsidwe nyengo yachizunzo chachikulu ikadzayamba verse 4 amene atsutsana nazo nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu kapena zopembedzeka kote kuti iye monga Mulungu wakhala pansi kukachiswa Mulungu nadziwonetsera yekha kuti ali Mulungu munthu wa uchimoyo ndi amene adzayamba kunamiza wanthu kuti iyeyo ndiye Mulungu tele pa chivumbulutso 13 mpamene tikubva za chilombo chotuluka mnyanja kunena kuti wokana Kristu iye adzayanjanitsa mayiko akumadzulo akadzatelo iyeyo adzayamba kudzitchula kuti ndiye Mulungu dziko lidzayesa kuti iyeyo ndiye Kristu Yesu ichi chidzakhala chinyengo ndithu verse 5 simukumbukira kodi kuti pokhala nanu ndisanachoke ine ndinakuuzani zinthu izi Paulo samazengeleza kulankhula za chimene chili mkudza ayi taonani anthu ena amati alaliki asamalalikire za zinthu izi ayi koma Paulo amalalikira mwa Mulungu osachotsapo komanso osawonjezerapo tamvana kwa kumbutsa Tesalonika kuti ayenera kukumbukira zomwe anawawuza verse 6 ndipo tsopano ncholetsa muchidziwa kuti akavumbulutsidwe iye mnyengo yake ya iye yekha pano ndiyambe ndifusola kuti kodi alipo amene akhoza kuletsa chimo okondedwa yekhayo amene akhoza kuletsa chimo ndiye mzimu oya taonani maiko maboma komanso ngakhale mabungwe sangathetse chimo ayi mwinaso mmalo motetse chimolo ndi wamene amalimbikitsa ufulu wa uchimo. Tale boma la Roma ndilo limene linali lankhaza kwambiri. Verse 7. Pakuti chisisi cha kusayaluzika chayambadi kuchita chokachi paoletsa tsopano kufikira akanchotsa pamenepo. Tsono mchitidwe wa kusayaluzika udayambika kale nthawi ya Paulo ndipo ukupitirirabe lero lino. Ambuye Yesu adaphunzitsa kudzera mfanizo limene limaonetsanso momwe dziko lapansi lili lero lino. Zisisi za ufumu wakumwamba zimavumbulutsa momwe dziko lapansi lili. Tamvani mawu a Mulungu akufesedwa masiku ano ponseponse, koma ndani na Yesu akufesa na nsongole. Ndiye tiligu ndina nsongole akumelera pamodzi. Kunena kuti mawu a Mulungu ndina nsongole akukulira limodzi lero lino pa dziko lapansi. Tsono kusayaluzika kukhala kukupitirirabe, koma mzimu woyera sakumulola Satana kuchita chifuniro chake chosayaluzika. Koma mzimu woyera akadzamulola Satana kuchita chifuniro chake, pamenepo Satana adzamasuka kuchita kusayaluzika mdzikono lapansi. Verse 8. Ndipo pamene adzavumbulutsidwa wosayaluzikayo, amene Ambuye Yesu adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake na adzamuononga ndi maonekedwe akudza kwake. Tsono pamene tikunena kuti wosayaluzika adzavumbulutsidwa, adzakhala wopanda womutsutsa pa dziko lapansi. Tere ndi Ambuye Yesu yekha akadzafika ndi amene adzamugonjetse. Ndiye monga ana a Israeli anali pa masautso akulu kwa Egipto, ndi momomonso okhulupirira adzakhalire pansi pa ulamuliro wa wosayaluzika munthu wokana Khristu. Kudzakhala chizuzo kufikira Yesu atabwera kudzakhazikitsa ufumu wake. Haleluya. Ambuye Yesu adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake. Kutanthauza kuti Ambuye adzamugonjetsa wokana Khristuyo ndi mawu ochokera pakamwa pake amene ali ngati lupanga lakuthwa kose kwanse. Awa ndiwo mawu a Mulungu amene adalenga dziko lapansi. Mawu a Mulungu ndiwo malemba a moyo wamphamvu. Taonani Ambuye Yesu pobwera, adzabwera ngati mawu a Mulungu a moyo. Kenaka Paulo akunena ku na adzamuononga ndi maonekedwe akudza kwake. Kunena kuti maonekedwe akudza kwake kutanthauza ulemerero wakubwera kwake. Telepa Tito 2:11 mpamene tikuva mawu akuti, pakuti chisomo cha Mulungu chimene chibweretse chipulumutso chaonekera kwa anthu onse. Kunena kuti kubwera kwake mu ulemerero kudzakhala kudzatenga okhulupirira kudzakhazikitsa ufumu wake. Inde Yesu anadza ku Betlehemu ngati mwana wakhanda ndi kuyamba utumiki wake ali ndi zaka 30 pamene adapita ndi kuyeretsa kachisi. Ndiyepo obweranso kachiwiri adzabwera koyambirira kukumana ndi mpingo wake mu mlengalenga, ndipo pomaliza adzakhazikitsa ufumu wake. Pa nthawi imeneyo okana Yesu adzaonongedwa ndi maonongedwe akubwera kwake. Verse 9. Ndiye amene kudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana mumphamvu yonse ndi zizindikiro ndi zozizo zonama. Paulo pano akukambaza munthu wa uchimo, munthu wokana Khristu, munthu wosayaluzidwa wa machitidwe a Satana mumphamvu yonse ya zizindikiro ndi zozizo zonama. Munthu wosayaluzikayo adzakhala ndi mphamvu zodabwitsa monga kuchilitsa matenda. Tena kumbukirani kuti nthawi ya Yobu Satana adatumizaso mphepo imene idaphana Yobu pshit. Mumomonso Satana adzabwera ndi mphamvu ndi zozizo. Pachifukwa ichi sitiyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa anthu ayi, koma pa Yesu Khristu amene ndi woyamba komanso ndiye wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsirize ndi mawu ako. Munthu wosayaluzikayo adzafika ndi zizindikiro zachinyengo zonamiza wanthu. anthu apa dziko lonse lapansi adzayamba kukamba za munthu wosaweruzikayo. Anthu amene sadzakhulupirira uthenga wabwino adzakhulupirira za chinyengo ndi zonama za munthu wauchimo wosaweruzikayo. Chifukwa cha nthawi kwa lero tilekeza pano. Ndipo timasanthula 2 Thessalonica 1 kuyamba verse 10 ndikulekeza chapter 2 verse 9 momwe timakambirana nkhani ya tsiku la Ambuye. Ambuye akudalitsani inu lero. Amen.
Tamvanso ndithu za mtengo patali za program ineyi, za mprogramu ineyi ya Tisanthule Bible, pomwe tamva mawu Mulungu akusanthulidwa ku 2 Thessalonica chapter 1 verse 10 tinayambirapo kulowa mu chapter 2 ai tinagwirako ndithu mavesi angapo pomwe atitsogolera mbale Osman Chirola Manda. Mprogramu iyi yomwe mufika nidi ndi mokhulupirika ndi cholinga chopereka mpata kwa inuyo ndine kulimvetsetsa buku lopatulika mwakulisanthula komanso kuti inuyo ndine tikakule moyo wa Chikhristu. Timadziwa kuti ambiri mmamvera komanso inuyo mmamvera, koma chomwe sitikudziwa nkuti kodi programu ya udalitsani bwanji. Ndiye tidziwitseni kuti programu iyi ndi mamvera ndipo imandidalitsa, imandimbikitsa mnjira iyi ndi iyi. Ngati mwe ndi umboni wokhudzana ndi zomwe Mulungu wachita kudzera mprogramu iyi, tidziwitseninso. Lemberani karata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Apo iyayi kulembera SMS kapena WhatsApp ku 0833 500 222, 0833 500 222. Wena ndi mwayi wa internet, mkhoza tumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni, Ambuye akuyang'anireni, zikomo kwambiri.